shuka bala na kupa somo kikazi kwangu ni sana kuleo mpenda mtunze sana kumwacha wateka mwisho we wajasaga ni muda mrefu sana nilipo kuona malindi kwenye pichi kisho katoweka kuzangu kwako baby likuwa ya hakika tutani wala chenga kukata tamaa tuliza roho baby ulipo stay safe na unidhamini ninaona su lady mini po safe hebu niamini tuliza roho baby ulipo stay safe na unidhamini ninaona su lady mini po safe hebu niamini sikupenda kwetu tuishi tuishi vyo sasa hali ya maisha baby haja tutenganisha nipe muda fupi baby tutapatana hana hana nilipo kwe karoni mwangu wezi toka tena siwezi choka penzi langu lote nishalweka kwako baby nakupenda sana nilipo kwe karoni mwangu wezi toka tena siwezi choka penzi langu lote nishalweka kwako baby nakupenda sana sa 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 nakupenda sana sa 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 nakupenda sana nakupenda sana nakupenda sana tuliza roho baby ulipo stay safe na unidhamini ninaona so lady mini po safe hebu niamini tuliza roho baby ulipo stay safe na unidhamini ninaona so lady mini po safe hebu niamini
najua niko far so naja home siishi kwa raha na kukosa maa wanatuongea wachana na wao kwa maneno yao izipe sikio love you so much behind you now kill a beat the baby on my fine blood wherever you are yeah I love you so much behind you now kill a beat the baby on my fine blood wherever you are yeah. I miss you so much, huh? I miss you, miss you so much. I miss you so much. Miss you, miss you so much. Tuliza roho baby, ulipo stay safe na unidhamini. Ninaona so lady, mini po safe, hebu niamini. Tuliza roho baby, ulipo stay safe na unidhamini. Minaona so lady mini po safe hebu niamini
yeah young T F6 boy South Factory Records Porsche one love forever.